ukhumbula umakhulu wami intombi asematolweni, hayi wayeza nazo insomi, zazininzi futhi insomi zakhe wayitshintshatshintsha, yazi wayezokuxoxela zona, xoxa, uzuye gone ngobuthongo. Sase simcele xa ngaba mhlambi akasikho semdleni ngalo mini, simcele yomakhulu sicele insomi. Hayi kwakumnandi, kwixesha langoku hayi abasekho abantu abanazike insomi, abasixoxela insomi on the street, on the air.